kama pilipili laniwasha tulia napokunwa kunipoza funga macho nikuoneshe upendo ah, ah, ah. Au kifungwa macho tapenda ukionacho utakutana na sura yangu ikitabasamu na ukifungwa macho tapenda ukionacho utakutana na midomo yangu ikikuimbia nakuimbia penzi sikia oh. Simama kama birika wendo kikombe baby mi kama chai wendo sukari mpenzi nitakuwa waita leo nitakupandisha cheo kwa nyingi pembe jeo we binti wa kile au kifungwa macho tapenda ukionacho utakutana na sura yangu ikitabasamu au kifungwa macho tapenda ukionacho utakutana na midomo yangu ikikuimbia I believed in love until I met you. Cause I thought I will never win your love. Never believed in love until I met you. Cause I thought I will never win your love.